Radio 1 de América. Radio 1 de América fue de Washington DC, mucho dinero, mucho dinero, Rwanda, mucho convira con mi nombre, mi gufia, shortwave, con metro, chumini, chenda, na metro, moco, mi abril, nebzidi. Rwanda turi no kuri FM ijana kane n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 radio ijwi ryobora abadushakira kuri internet namwe mujye kuri waeshatu radio yacu voa.com muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mu kwezi kwa 10 mwaka 2009 ishami ryo muryango wabibumbye gita ku mpunzi HCR ryatangaje gahunda yo kurangiza kitwa ubuhunzi ku banyarwanda bahunze bava mu gihugu cyabo mbere y'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu gihumbi 1998 iyo gahunda yari ishingiye ku kwemeza ko u Rwanda rutekanye bityo ibyateye benshi guhunga muri iyo myaka bikaba byararangiye akurikijwe amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi yashyizweho umukono mu mwaka w'igihumbi 1951 n'amasezerano ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yo kurengera impunzi yashyizweho umukono mu gihumbi 1969 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryafashe icyemezo ko uwo mwanzuro ushyirwa mu bikorwa kuva tariki 30 z'ukwa gatandatu mu bihumbi 2013 Nubwo hari abanyarwanda batari bake batahutse kuva icyo gihe hari n'abandi bahungiye mu bihugu binyuranye bakiri mu buhunzi bamaze n'imyaka itari mike abo biganjemo cyane cyane abatuye muri Afurika yo munsi ya Sahara mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turareba impamvu hari abahisemo kuguma mu buhungiro n'ingaruka uyu mwanzuro twavuze haruguru wabagizeho turareba kandi uburyo gahunda za leta zo muri ibi bihugu n'imihindagurikire ya politiki y'ububanyi n'amahanga yabyo bigira ingaruka ku banyarwanda bahungiyeyo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turi kumwe na Bwana Eli Mukunzi impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu turavugana ku murongo wa telefone ari mu gihugu cya Malawi Bwana Eli Mukunzi ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'Amerika
akoze cyane kwa buduhaye uru rubuga rw'ukoshaganya namwe rugane n'aba abiteze amatwi bose
turi kumwe kandi na Bwana Jean-Serge Mandela umwe mu banyarwanda bahungiye mu gihugu cya Zambia Bwana Jean-Serge Mandela ikaze nawe mu kiganiro muri sanga
mwerewe neza mwerewe mwese batwumva
imyaka igiye kuba icumi uriya mwanzuro twavuze haruguru ufashwe birumvikana ko hamaze kuba ibintu byinshi ariko reka dusubire inyuma gato mu magambo make turebe iby'ingenzi ingaruka uyu mwanzuro wagize cyangwa se umaze kugira ku buzima bw'impunzi duhere muri Malawi tubaza Bwana Mukunzi birumvikana ko hamaze kuba ibintu byinshi ariko turebe iby'ingenzi ingaruka uyu mwanzuro wagize
mukunzi cyane icyo kibazo cyo kuvanaho ubuhungiro cyo twita statut de refugie ni ikibazo gikomeye kubera ubundi onu yavugaga yavuga ko aho ibintu bigeze nta munyarwanda wemerewe kongera kwitwa impunzi aho rero muri make tugiye no tutaragera mu ngaruka bifite gutekereza kwihoro ku ngingo bagendeyeho muva ko ari ikintu gikomeye kubera iki kubera ntago umuntu nk'ubundi nk'uko bafata icyemezo bakavuga ngo muri Bulgaria ngo turahita ko hari amahoro rero nta yindi mpunzi yemerewe kwakirwa n'ikindi gihugu cyangwa HCR ivuga ngo ndi muri Bulgaria kandi turabizi ko muri ibyo bihugu bari Bulgaria ntabwo ari kenshi ariko hari ibihugu bivuga ko byitwa bifite umutekano hariko akomeza akaza ibibazo by'abantu bafungwa abantu babuzwa kuvuga kandi ko ari kurwanya leta ariko ari kuvuga ukuri leta ibyo bita abaktiviste abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu rero abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagira bagafungwa cyangwa bagahohoterwa ukundi kose bigasaba yuko bahunga nanone ubwo ndavuga abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntiyibagije ko hari n'abandi bantu aho twita abantu basanzwe nabo bahunga igihugu cyababyaye bashaka umutekano kandi mu guhunga ni nacyo kintu tugomba kumenya tukamenya no twabumire gutandukanya ibintu cyane ngo dukangire kubera umuntu uvuga ngo ahunze umutekano mukeya mu gihugu cye n'uvuga ngo ahunze inzara mu gihugu cye muri rusange bombi ni impunzi kandi mu guhunga umutekano mukeya cyangwa guhunga iyo nzara igihugu niba kitabashije kumugaburira kibugahungukira gifungiye abantu ntabwo yibuke guhinga ibintu runaka cyangwa iki abahunze ashaka ubuzima muri makeya icy'abahunze cyane ntabwo ari igihugu wamfatepere abahunze kugira ngo abashe kubona ejo hazaza heza n'urubyaro rwe rubashe kuzabona ejo hazaza heza rero kuba onu yariyemeje ngo ibyo bintu igiye kuvanaho ubwo buhungiro ku banyarwanda ni ibintu bidasobanutse kugeza iyi tariki duhere kuri 2010 kugeza ubu ngubu abantu basohotse mu rwanda bahunga icyo nongeye gusubiramo bahunga bashaka ubuzima bashaka amahoro yabo na future yabo mbese ejo hazaza heza habo n'urubyaro rwabo ni benshi cyane nta shingiro bifite
ariko bwana mukunzi ngira ngo uwo mwanzuro ureba ubahunze kugeza mu 1998 ngira ngo abavuba ntabwo bareba
rero naho icyo gitangaje ni gute wabwira umuntu wahunze muri 1998 ko atemerewe kongera kuvuga ko ari impunzi noneho ugacaho ukemera umuntu uhunze muri 1998 akemerwa ko yakwitwa impunzi none se tubatandukanije gute uwo muntu urimo urahunga muri 2021 ashaka umutekano ese noneho biravuga ko wari wahunze muri 1998 noneho n'abatashye abatahunze noneho umutekano azawubona ubwo rero nibyo iyo muza iyo situation de cruze refugie yavizaga abantu bahunze muri icyo gihe ibyo mu bihugu nka Malawi ntabwo yari umubare utari udakomeye cyane bari abantu 247 niba nibuka neza abo 247 bahungiye bakora demande d'asile muri aho ndumva 189 barahawe ubuhungiro nanone abandi batabuhawe ni uko ubundi buryo bwo kwirwanaho baba ari ukujya hanze bugiye ari sitementi cyangwa kwirwanaho mu bindi bihugu cyangwa bakabona ubwenegihugu aswa ntabwo bufite iyo kode de sosiyasiyo nibyo politikoma ifite uburemere ariko si urutera hano muri Malawi nta konsekansi zigaragara cyane byagize ahubwo igikomeye cyane ni aho barimo barahunga ubungubu bishaka umutekano n'ubuzima bahunga ibihugu byabo
abo ngabo turabagarukaho mu kanya nabo tunaregere n'ibigendanye n'amategeko yo mu gihugu ariko reka tubanze muri ako bwana Jean Serge Mandela
ibibazo byacu nabo byatangiye mu 2009 ibibazo byatangiye uwo byatangiye nyuma cyane mu mwaka w'2000 ubu no bose batakubwiza uti yakwemereye byatangiye neza mu 1997 baserivisi mu ngo ya perezida aje gusura Zambia nyuma yaho niho perezida wa Zambia twaciriwe ba Federico yatangiye kujya mu Rwanda niho nsa nk'aho ibibazo byatangiye kuko nyuma yaho muri 1999 nta munyarwanda bongeye guhunze muri Zambia ubundi byagaye n'ingabo itaguhungiro bagukije akaga muvuyemo batega baguhaga ubuhungiro nawe utakunanisha nyuma yaho rero nibwo baretse guha abanyarwanda ubuhungiro gusa ibyo bintu byari barabivugaga byinjiye gatoya abanyarwanda bacyatuye abanyarwanda benshi twaca dusubira mu mashuri atwi mu bufasha kugira ngo dusubire mu mashuri nicyo nyine gatoya mu 2005-2006 nibwo batangiye gushaka kugira ngo batwambure ubuhungiro arije kumva ibintu tutamenye neza noneho ubutegetsi bwariho bugendesha make makeya nibwo basubira inyuma mu 2009-2010 bambuye ubuhungiro abanyangora kuko abana ku gihugu rwanda bishobora gufata indi ntera bahereye ku banyangora kugira ngo baze ku banyarwanda none ubwo rero birangije ku banyangora bamaze kwambura ubuhungiro nibwo byaje ku banyarwanda
nuko rero
ubwo rero abantu bato tukiri batoya cyangwa tukiri abasore bavuga ko twari interahamwe kugira ngo bakajya gufasha interahamwe Mwote neza kandi kumuntu wambere wajyanwe Arusha ariwe Kaye Jean Paul ari burugumesi wataba afatwe muri Zambia nyuma yaho nanye ngo nabagize gufata bajya ngo wajyanwe mu Rwanda ariko bajya atakambira inyiko barabarekura ibyatsinze kera na karindwi mu kwa gatanu nibwo uyu umwise waza iminsi w'ubutabera na majyara nyese bamushimuse ndabakwa mushimuse uko bamamagaye ngo ajya kwitaba mu biro bisanzwe agiye kubona iyo nari ari Lubumbashi nuko kwezi yafatiwemo Lubumbashi yari mu maboko y'ingabo za Kabila yafashwe n'u Rwanda yaratse kimufurira ni hasi ya Lubumbashi bahita muvane uriya mujyana Lubumbashi bamujyana mu Rwanda
ye twihute noneho tugarutse mu myaka y'inyuma gato
noneho mu 2013 ubwo twabuze ubuhungiro byuzuye ariko mbere yawo hari seri y'amashuri ya mbere yagarika kugufasha abana bakiri bato bakiri amashuri abanza aho mu masoko wongere niveste nakubwiye kuyanze kuturirira buriya mu 2000 hanyuma rero tugiye nibwo bavuze ko abantu bahunze kwa 1998 kugera 1998 nta mpamvu ituma bagomba kuba bakiri mu buhungiro gusa icyatangaje no kwitwa umunyarwanda wese yatayi umunyarwanda wese badusubije muri interview yansaba ni mpamvu twahunze
hanyuma babasubije muri interview byaje kugenda bite
hanyuma abasigaje ubuhungiro ni 5% rero nafite ubuhungiro mu bafite mu madosiye yabo cyo kuri abanyarwanda hanyuma kandi muri byo kwitwambura ubuhungiro bavuga ko abantu bafite isano cyangwa ikintu kimeze navuga nakwita nk'iki nko mu bantu udasanzwe n'ibihugu bicumbikiye atagomba kubura ubuhungiro byo sanira ko abantu barongoye abazambiya cyangwa se abarongoye abazambiya ubu atagomba kujya muri ayo mabazo yo kujya ngo abazima mu dashaka gutaha cyangwa se n'abana bavukiye aha ngaha kandi ibyo bintu byavuga ko bakora uko bibareba abo bose ntabwo babyitayeho bose bagiye mu interview batwambura ubuhungiro
ariko se ko mwari musanganywe ubuhungiro kugira ngo mwongere kubazwa bwa kabiri cyangwa se nimunabazwa muhite mwamburwa ubuhungiro byatewe n'iki
nuko bafashe abaho mu kutubaza bajya mu mahugu bajya kubahugura ariko byaburaga babwira uruhande rumwe bavuga ko abantu bahoze ari abategetsi cyangwa se bahoze bafite ubundi bushobozi mu Rwanda cyangwa se bahoze ari interahamwe n'andi magambo baje bafite ibintu bafatiye mu mutwe badashaka kujya bumva icyo babwira niba gufite impamvu zigaragaza badashaka gutaha
reka tujye kwa Mukunzi mu kanya twari tumubuze kuri telefone ariko ndabona agarutse Mukunzi wumvise uko byagenze muri Zambia turaza no kugenda tugana kuko bigenda muri iki gihe ariko turasa n'abasubiye inyuma gato wumvise ko icyo gihe bo bahise babura ubuhungiro ndetse Mandela yatubwiye ko bamwe mu bana bishyurirwaga na ASEL bavuye mu mashuri bigatangira kugira ingaruka gutyo muri Malawi aho ngaho byagenze gutyo
iyo sensation de cruise de réfugié ya concernaga dusha twifata mu buryo bw'amafamiliye twayakontraga amafamiliye 240 na nibyo abo bantu bagize ibibazo nk'uko byumvikana y'ubuza kubarizwa utabasha kujya kwiga utabasha kugira icyo ukora utabasha kwideplasa ibyo birumvikana ko byateye ikibazo rezuma hano hasi yabashije kureka abantu bararushirira ukuzuza abarongera ba baradepoza amadosiye abadepojeje bose nk'uko twabikurikiranye nk'uko mbizi kugeza ubu ngubu abenshi babonye positifu ubuhungiro bundi ubuhungiro bundi barayisubirana rero abatarabikoze ni umubare wareka ntabwo bigize mu mafamiliye ijana ibyo nababwiraga hari ababa baragiye za Mozambique baba barashatse ayandi mayira yo kwirwana kugeza ubu ngubu ariko nta n'umwe hano muri barabuko tubimeze nta utubwira ko cause de sensation de réfugié imufiteho impact général ituma batabasha kubaho nk'impunzi nibyo muri icyo gihe bari bafite roche hari byinshi byangiritse ariko kwangirika kw'ibintu ntabwo ni ikibazo nibyo ariko ntabwo ari kwangirika k'umuntu bikabije kubera no guhunga turabizi hari abataye imyaka nk'irindwi cyangwa bakivira mu mashyamba ya Congo rero kuvuga ngo umuntu amaze amezi runaka nta gatatu afite ntabwo ari ikintu twavuga ko gikabije cyane
hanyuma se abuvuga bagiye nko kwa buhungiro mu bindi bihugu bavuye aho ngaho nuko babonaga ko aho harimo gutinda cyangwa byaragendaga mu bindi bihugu kuruta uko byari bimeze aho ngaho
niyo urebye niyo parikuru y'umuntu
impunzi byo byanze hamwe igeregeza handi kandi kwa paragarutse ni ukuvuga ko aho bageze basanze naho ntacyo hatwaye nubwo naho bashobora kuba barahuye n'ibibazo runaka ariko ibibazo n'ubundi nitwibanire aho umuntu yaba ari hose bahunze bukamerika cyangwa bahungiye mu Bubiligi nabo bagira ibibazo bibi bahura nabyo ngo muri makina aho ntabwo twavuga ngo aho bagiye byaragendekeye nabi cyangwa byarabahiriye kurushaho bagiye bagiye gushakisha kandi nizera ko benshi babashije kugira icyo bageraho nubwo bakiri
bishatse kuvuga ko mu by'ukuri bagenda ku giti cyabo ariko batajyanywe n'ikibazo cyo kuvuga ngo habaye n'ikibazo cyo kubura ibyangombwa cyangwa se imitangire y'ibyangombwa aho mu gihugu ije n'ikibazo kubera yuko hakurikijwe uriya mwanzuro
ibyo sibyabura urumva kenshi na kenshi abari enerema mu bituma umuntu ahaguruka akagenda ntabwo uyu rema twari mu dirisha ariko nta murumva nk'uko nababwiraga abundi bagakora bakidekarara abenshi babundi ubundi babona ubuhungiro ubuzima nuko bukomeye bubasha gukomeza.
Dusubire rero muri Zambia kwa Bwana Mandela yari arimo atubwira uko byagiye bihinduka. Bwana Mandela wari ugeze ku butegetsi bwa Michael Sata uvuga yuko icyo gihe abantu bahungiye aho ngaho by'umwihariko abanyarwanda babonye agahenge ako gahenge wari uvuze uti kaje kurangira
nawe kakomeje nk'uko gice aha ngaha uko ubundi imigambi yari iriho ni uko agomba kutugira ngo badusige ibara ryabo bita abimukira badashaka ko mu cyo gihugu nawe gutyo barako bagusubiza iyo bavuye iyo ugize Imana bakugeza ku mupaka ukajya ushaka ariko ubundi bakakuvuga bakagusubiza iyo wavuye icyo gice ntabwo kigeze bakijyaho.
Reka nanone dusubire muri Malawi ubwana mukunzi noneho tugende tugana mu birimo biba muri iki gihe ndashaka kuvuga politiki y'ububanyi n'amahanga hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Malawi tuvuge wenda Malawi ibanye neza n'u Rwanda cyangwa se bagize wenda nk'amasezerano basinyana y'ubufatanye mu rwego runaka hari ibimaze guhinduka hari bifite ingaruka ku banyarwanda bahungiye muri icyo gihugu
mu buryo u Rwanda rubanye na Malawi ndumva yerekana neza ni uko hano muri Malawi muri 2005 umwe mu muhanda mushya mukuru wa Rirongwe bawitse izina Paul Kagame Road yaje kuwufungura kuva muri 2005 ubwo hagati aho ngaho bagenda bagize amasezerano nyuma yabanje kuronogera icyumweru gishize kubera sekretari jenerali w'u Rwanda umugabo witwa Daniel Namiza yari ari inaha bituma aje kugirana amakuru bilaterali y'uko bazajya ba igihugu kimwe cyari giha abaprizoni ndetse ishanze de prizoni cyangwa ishanze y'abantu abantu bashakishwa ndetse byumva ntabwo nk'uko mu gihugu cyacu u Rwanda mu Rwanda ubundi ntabwo hariyo abantu bo muri Malawi benshi murumva ko izo bakora n'ubundi ibyo bizagirira akamaro ni mu Rwanda bivuga ko impunzi zari zihunze umutekano ndetse n'ibyaje zihunze imbere avuga ko ni ifarifaha n'ibiba ngombwa bazanterura bakanjyana mu Rwanda hari n'umugabo byabayeho rwose hashize imyaka ibiri cyangwa itatu umugabo witwa Murekezi bamufashe muri prizo y'inaha nibyo yari ari bari bamufunze tamporero makwera yari ategereje urubanza mu bintu bijyanye n'ibintu by'ibyashara ariko umuryango mu gitondo kituka baje bawohereza amakuru ko umugabo Murekezi bamuvanye muri prizo nkuru ya Malawi nta zindi detaye zihari murumva iyo hari ibintu bigiye byagiye biba hakaza no kongera kurenuvura ayo masezerano nta muntu uri mu gisambo w'umunyarwanda ushobora kubyumva ngo nawe yumve ko ntacyo birebaho ntacyo bireba kubera avuga ko isaha n'isaha igihari cyose ari igicibaho ko washobora nawe gukanguka agakangukira muri prizo y'i Kigali ubwo rero nibyo Daniel Namiza yaje gukora icyumweru gishize ndetse akaba yaraje no kwemeza abaturage ba Malawi ababwira ko impunzi z'abanyarwanda zigomba gutaha ko mu Rwanda hari umutekano kugira icyamara kitagomba ntabwo bakwihangana ariko n'ibyo kitagomba kwihanganira impunzi z'abanyarwanda ziri hano gukora mu Rwanda hari umutekano nta mpamvu y'uko zigataha ndetse rwavuga ibyo ndetse abaha na proposition y'igihugu cya Malawi ko u Rwanda rwazohereza abapolisi babo bakaza kwigisha abapolisi ba Malawi uko bagomba gukora imirimo.
Ibyo se hari aho muhuriye nabyo bibateye ubwoba?
Urumva ibintu bigenda bimeze gutyo ntabwo ibyo agahenge n'umuntu aba afite runaka nta kuntu bitagutera ubwoba cyangwa bigatuma wibaza uko ibintu byifashe. Ubwo urumva hari igipolisi cy'u Rwanda ntabwo kiraza ari kinga urumva n'ibyo ngibyo bayategetse kubona abantu barabyanga mpamvu muri izo Mozambique murabizi ko bamaze kohereza abasirikare b'u Rwanda bagiye gufasha niba ari igihumbi bagiye gufasha abasirikare bategetse kurwanya abantu ba leta ya Islamique ibyo u Rwanda rwidemarika muri izo nzego kuko mu gisirikare cyawe ntigaragaramo rero iyo haje ibintu nk'ibyo ngibyo byo gutabara izindi guverinoma z'ubuhereza abasirikare cyangwa abapolisi ni yine vidante ko babyitabira ariko nabyo ni yine vidante ko umuntu wese uri muri icyo gihugu yaba ari Mozambique cyangwa Malawi nawe w'impunzi aba azi ko hari ikigiye guhinduka rero ubwo ni ibintu biba biteze amaso ntawamenya ariko ubwo ariko ibintu byifashe muri iyi gihe.
Ubundi se urebye ko ibyo bireba imibandire hagati y'ibihugu ubwabyo kandi imwe mukaba muri mu maboko y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ndetse n'ibyaba wenda bifashwe ibyemezo ko byafatwa na leta ya Malawi, hari icyo leta ya Malawi yigeze ihindura kubera yuko igiranye umubano mwiza n'u Rwanda ku buryo mubona ko hari ikintu gihindutse muvuga muti iki kintu gitewe n'umubano Malawi ifitanye n'u Rwanda kikaba gifite ingaruka ku mpunzi?
Mu kwa kane leta y'inahaye Malawi yari yiyemeje kuvuga ngo impunzi zose ziba hanze y'inkambi zikoreshejwe hanze y'inkambi ko zigomba gusubira mu nkambi inkambi bumva yagenewe abantu ibihumbi cumi bakaba bashobora gushyira ibihumbi mirongo itanu bumva ko ari ikibazo gisa na ikibazo cy'icyorezo cya korona bashaka ubu kuvana abantu bari hanze y'inkambi bakoze babasha kwiga babasha kwivuza babasha gukora bakaramuka kubambu barahaye iminsi cumi ngo bazindutwa bose mu nkambi inkambi itabasha no kwakira abantu nk'ubwo ngo hari abatinye hari abatigira barebera ibintu byabo baranyijugunyira kujya mu nkambi bari famiye bari abantu magana atatu mirongo itanu ndumva abantu magana atatu mirongo itanu bageze mu nkambi aho biva tazareka mu kwa kane mu itariki za makumyabiri n'eshanu ariko ubungubu tugeze mu kwa munani hashize amezi atatu hafi abo bantu baracyaba muri shitingi baracyaba muri shitingi begeranye ugasanga famiye y'abantu batanu iba muri kadire muri shitingi ya nubwo ya metero ebyiri kuri eshatu rero ukibaza ukuntu noneho bateganyaga kuvuga ngo bazane abo bantu bari hanze y'inkambi bageze ku bihumbi bitari munsi y'ibihumbi cumi ukuntu icyo gihe bari kubazanaho ni nacyo gituma abantu babonye ko sekiriteri jenerali yaje avuga akajya gusinya ayo masezerano arabagize ubwo bavuga ngo rero noneho birasobanutse ibyo baharaniraga bashakaga gushyira abantu bose muri pirizo bafiruve ku buryo igihe isaha ari isaha babasha gutoranyamo abo bohereza mu Rwanda.
Ibyo ni ugukeka ariko nta bimenyetso bifatika bafite ni ukugira ubwoba bavuga bati ahari byatugiraho ingaruka
nicyo ntabwo bizaba konfirime bafiteri ariko uwavuga ko ntaho bihuriye nawe yagomba kutwereka impamvu ntaho bihuriye kubera leta ya Malawi yaravugaga ngo impamvu ishaka kuvana abantu mu mijyi ikabajyana mu nkambi ngo icya mbere ngo ari igiteganya nubwo inkambi yuzuye ariko ngo hakaba harimo ikibazo cy'umutekano mukeya muri Mozambique ngo hari impunzi zirimo barimo barafatira muri Mozambique ngo zirwana ku ruhande rwa leta ya Islamique rero igihugu cya Mozambique kikaba cyarifuzaga ko abo bantu muri Malawi babasha gushyira impunzi ku murongo bakazi bakabasha kuzibarura kugira ngo abo bantu batazongera kujya muri Mozambique gutera umutekano mu mukeya. Ariko ni naho twabajije ikibazo tuvuga ngo ariko se Islamique ko ari abantu babi Islamique kandi muri Malawi intego nyinshi zihari ari abakongomani abarundi n'abanyarwanda tukaba tuzi mu mibereho yacu cyangwa uko duteye ko abarundi abanyarwanda n'abakongomani mirongo 95% ku ijana yabo ari abakirisitu.
None se icyo ukemanga ho ni iki?
Ni gute abo bantu bavuga ngo bagiye guhagurukira kurwanira Leta Islamique muri Mozambique? Leta Islamique baje kurwanira batagendera no ku idini rimwe, ubwo si ibinyoma? Ubwo icyo gisubizo ntabwo twabibonye, ariko uwumva nawe yarumva arabyumva ko ari ibintu bidasobanutse, cyane cyane ngo twebwe kuruhuka kuri kera aho bihuriye n'umutekano mukeya, cyangwa no kuvuga ngo ayo mategeko nubwo ari bigenda kuri Convention General Business and Campaign yabaye ratifiye mu mategeko muri Constitution ya Malawi muri 1989 ivuga justement ko impande zose zigomba kuba mu nkambi. Ariko muri icyo gihe muri 1989 tugomba kumenya bafashije ibyemezo ni ukubera mu 1989 icyo gihe hari abaza abategeka ya Afurika bazi ko muri Mozambique hari hari intambara ikomeye cyane. Rero igihugu cya Malawi muri icyo gihe cyari gifite impunzi zirenga miliyoni zo muri Mozambique. Rero mu gukora aya mategeko yabo yo kurebe mu kuratifiya no kuyikorotora Convention General muri Constitution ya Malawi, birumvikana ko bakoze uburyo abo bantu iyo miliyoni era ku miliyoni y'abo Mozambique muri icyo gihe yari prisonnier 15% ya Convention ya Malawi, bagira ngo abo bantu batacyura bashingirizi ahubwo igihe nikigera bazashobore gusubira iwabo. Kubera murumva y'umuntu ashinga iduka akijya akagira ati ntabwo wapfa kuvuga ngo agiye gusubira iwabo, yavuga ngo reka tukunashakishe. Ariko muri Mozambique bakomereza ibintu dore iyo esipiri yiyurwa kugira ngo abo bantu igihe bazahari umutekano wabo bazasubireho.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ubu ngubu rero bari batsinze mu gihe maraga hari ibintu birindwi mirongo itanu ndetse na bindi muri mirongo icyenda, ariko leta ikaba itaravuguruye ku tegeko kandi ikaba ikivuga ko buri gihumbi igomba kuba mu nkambi, kandi nkambi nayo ifite imyanya ibihumbi icumi gusa.
None twihuse, icyo mwifuza, icyo muharanira ni iki?
Icyo abantu baharanira hano ni uko iryo tegeko rivugururwa rikabasha guha abantu uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kubera nubwo abantu tugendera kuri Convention General yemeraga nicyo yemeraga igihugu sinyakeri ko cyakora ibyo bita reservation y'uko cyavuga ngo impunzi zigomba kuba mu nkambi. Ariko turebye ayandi masezerano yasinye hagati yaho ngaho, turebye za declaration de New York zatsinzwe muri 2016 mu zikabarumizwa muri 2018 harimo ibyo bita CRRF, ibyo ni comprehensive response framework, ivuga ko impunzi igomba guhabwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse igihugu kizakiriye kigomba gukora ibyo bishoboka byose kugira ngo abo bantu babe integre, ndetse babashe gusinga imizi aho bari kugira ngo nabo babashe kugirira akamaro ibihugu byabakiriye. Rero ayo mategeko amasezerano yagiye akinwa yose ntabwo arajya muri constitution, constitution ya constitution ya Malawi nabyo bimwe bikaba muri izo y'amahoro nabyo nabyo bikurikira nanjye ngerayo nabyo nabyo ayo masezerano mashya y'abayobozi ba declaration de New York ntabwo zizaba inkorporo muri constitution nationale. Rero ugasanga iyo abantu bagiye guhohoterwa ibintu bigiye guhohoterwa bagendera ku mategeko ya kera bandike hagati aho ngaho ibintu byavuguruwe kuri ibigo interinasiyonali, ahubwo ko hazamo lanteri y'ibihugu byacu kugira ngo amasezerano ndetse konsesiyo bayihindure. Nibyo ibihugu byacu bigira ibibazo byinshi, ugasanga n'ibi bihugu byaba ari Zambia, Malawi cyangwa n'ibindi, kuvuga ngo guhagurukira ibibazo by'impunzi kuri bo ntabwo ari ibintu biba byihutirwa, kubera akenshi na kenshi baba bareba abaturage babo bafite inzara, bafite ibibazo runaka. Rero kujya kuvuga ngo babanze bahagurukire ibibazo by'impunzi ntabwo ari cyo kintu kiri mu nkuru zabo, ariko nko muri Malawi example concret muri bibina ikondiri y'ishimo na gatano hari itegeko yitwa refugee act bisoma muri constitution ya Malawi te ivugurura iyo iyo constitution ku buryo mbese babasha kugendera ku kurenganya bikemwa mu muntu nk'uko byemezwa ni kuri nivo international ariko ku 2015 bashyize imyaka itandatu hafi y'ibihugu birazi nka barashyishije mu bigenga amategeko kisoma kubera icyo kibazo nongera kubabwira cy'uko terite y'umunyagihugu ndetse y'umutegetsi abari umunyagihugu abari umuturage we impunzi ni ikibazo cyiza nyuma kandi noneho hakazamo n'ikibazo cyitwa xenophobe murabizi cyane nko muri South Africa no tubibona cyane ariko n'iburayi n'ahandi hose biragaragara nizi ko n'abantu bagize ikibazo abaturage bakunda kuvuga ngo abanyamahanga bari ku butaka bwacu nibo barimo baraturinda ibyo barimo baradutwara imirimo nibo barimo baradukorera barimo barafata ubukungu bw'igihugu cyacu noneho n'abapolitisiye abo cyane cyane abo twita abapolitisiye n'abapolisi bakabigenderaho bavuga ngo nibyo reka abo bantu dukomeze tubakandamire ntituhe uburenganzira bukabije noneho icyo gihe iyo kosa cyangwa ibindi bitaba turatera imbere nk'uko bikwiye cyangwa abantu bafite ibibazo runaka iyo bashoboye kugishyira kukivanaho nk'igihugu bakagishyira hejuru aho ngaho n'ubundi udafite uburenganzira runaka urumva ko ari solisiyo fasire yabo noneho rero kuzajya kuvugurura amategeko kugira ngo umuntu amuhe uburenganzira runaka kubera izo disikuru popirite ziba zarakozwe nabo ntabwo biboroheye ntabwo wajya kuba ufata umuntu imyaka runaka utamuha uburenganzira runaka cyangwa ufata nk'umuntu ngo noneho ugize ibyo urambye ujye kumuha ubwo burenganzira nabwo bagomba kubisobanura rero ugasanga aribyo bibazo duhura nabyo byaba ari muri Malawi ariko no muri Zambia nabwo reka ko ari uko ubwo niyo situwasiyo turimo ariko turizera ko kuri kuganiriza no gukomeza gukorera hamwe no gushyira hamwe ko tuzongera tukaramuka abana bacu bakabasha kugira ubuzima bwiza mbere tubwagizemo nubwo ari benshi batabibifuriza cyangwa batabitwifuriza ko abana bacu bigena ariko imana niyo niyigena kandi ni kugira ikigena yatwirinze
icyo kibazo cy'uburyo mubanye n'abandi baturage cyangwa uburyo ingaruka ibintu nk'ibyo bigenda bigira ku buryo abaturage bo mu bihugu bafata turakigarukaho mu kanya ariko reka dusubire muri Zambia Bwana Mandela turavuga ku mihindagurikire y'amategeko muri ibyo bihugu n'imibanire yabyo n'u Rwanda niba hari amategeko mashya cyangwa ibikorwa mubona ko by'umwihariko bibangamiye uburenganzira bw'impunzi aho muri Zambia
reka nangire ku mubano w'u Rwanda na Zambia dore ko Kenneth Kaunda nyakwigendera twashyizwe mu kwezi gushize yatangiye kuza mu Rwanda mu 82 mu kwezi kwa kane kwa mbere mu Rwanda nene kandi n'ibyo ugaruka igihe twuzaga imyaka 25 y'ubwigenge icyakanya kizatsindwa ava ku butegetsi nyuma yaho hajeho Kiruba Federico Kiruba yatukaga Indora Indora rero mbanze ngombye kubavuga nyine kuko Indora hari umugabo wundi muri 59 witwa Abdul Simwaya inshuti ya Kiruba ndabona akaba n'inshuti wa Sime Kiruba toga Levi mwana wa Sime wako cyawe cyawe wako Kiruba amaze kujya ku butegetsi yafatanaga na Abdul Simwaya batangiye kugira ikintu kimeze nk'umwana udasanzwe hagati y'u Rwanda na Zambia ubu pasiteri yaciye Zambia mu cyaka karindwi kandi nacyo banabasura u Rwanda hanyuma yaho nibwo mwana wa sa agiyeho asimbuye Kiruba mu 2021 nawe yagiye gusura u Rwanda icyo gihe kandi nuko neza ko Zambia ko afite icyo cya komesa kigeze kugira igikombe gifite cya komesa y'imyaka 10 zabereye hano muri Zambia mu 2021 icyo gihe Kagame yashyize izi birori kandi kigeze n'ubwo u Rwanda rwafite igikombe cya komesa ubwo rero niyo yatangiye kuba imishyikirano hagati y'u Rwanda na Zambia nyuma yaho mu 2023 nibwo hashyizweho amasezerano hagati y'u Rwanda na Zambia yo kujya bahahirana harimo no guhana abanyabyaha komande zombi mu 2008 nibwo mwana wa Saita Imana yatemezwa na Rupiah Banda nibuka ko nawe yakunze kuza mu Rwanda mu 2021 mu kwa gatanu yagiye Turukiya aciye mu Rwanda igitangaje ni uko urwo ruzindiko mu Rwanda baruvuzeho ariko muri Zambia igice baruvugaho mu 2023 nibwo Rupiah Banda yatse mu matora ntuzabajyaho Michael Sata witabye Imana
twihuse Bwana Mandela ingaruka umubano wageze ku mpunzi
tukaza kumategeko agenga imunzi nakubiye ko dukuciye amasezerano y'umwe bikadivuga ko impunzi zishobora kwitanga mu bihugu bibamo Zambia ari ifashe urugereka Zambia nagugeze bitumyaho bwe tunako impunzi zigomba kuba mu mwami n'ubundi 2010 Zambia yasuyemo yasuye itegeko rigenga abinjira n'abisohoka mu gihugu noneho bavuga ko niba impunzi ifatiwe hanze niba impunzi isohotse mu nkambi igomba kugira icyo bita get pass nk'uko gusohoka ubundi bagufatira gusuza mu nkambi ariko ngo basigayeyo kujyana mu nkiko iyo mu nkiko tanze wari otebo kwa mchiaza nyaza utaribone bari bonjamo igifungo cyane icyo kipapo cy'imana zitatu ari nayo ngwanga cyangwa mu nkambi gafata ikintu uko bagaruka cyangwa se no iyo tanze no uko ubucuruzi cyangwa uko indi mirimo yose dafite work permit dafurusha cyangwa na wenje na wasoka byo bya migration nabwo uko bava makosa nyine ngo navuga kujyana mu nkiko iyo imana mchiaza ko ari kuvugiza ibyago bakivunja mu gifungo cy'amezi nakubye ikana banyajya kugeza na muntu tuzi bajya mu Rwanda barako ari Rwanda musabye ko akora ko zijya akoze gusa abantu bange kandi bakunze guhandirizwa arimo nka uri twa mu gishino teni nabandi ese ko yashaje kugira ikigo kamara mu cyaha bavo kwicyo ikigo rwako kuva ku butete ubuyobozi bwako bafashe icyemezo botari yakuje amategeko ari nabandi bajye bahambirizwa ku ndambu zindi nzu ariko nawo tubabashije mu Rwanda kwa kandi kwa musaje kugirango yicho umagirize
komeza
uziko bavugaga ko kugirango bazaba kwa Rwanda kugirango tukomeze kwa muri Zambia tugomba gufata passport zo mu Rwanda ibyo byaragoye uko byasabaga ko byo tugomba kuza mu Rwanda kuzifata passport mu nama y'i Pretoria mu 2023 abari mu nama babiye Rwanda kubyo bintu bidakwiye mu Rwanda bajya kumbi bingahe bajya mu Rwanda gushaka passport mu Rwanda ese ko n'umutekano batawizeye kandi kugira atari ibintu bidasanzwe mu Rwanda pratique birangira Rwanda rutabye kujya ngo amasezerano n'ambasade yabwo inoranye kuko dufite ambasade Rwanda ngaha naho urumva nyine ko ubona ko bafite aho umusuzi ufite nyine abyawe ni umuntu yenda naho ngaho ibintu bigeze uyu munsi wena wari wagiye kubona uko Zambia yagize nkaho yoroshye gato ikavuga ngo tuzaduha ibyo bita permanent residence the residence permanent ubyara ngo umuture burarangiye ubundi ibyo ngibyo byabiraga abantu baje gushaka akapatiye do kwa nwaje baje gushaka baje gushaka imero inanga bamaze imyaka itanu nibwo bibasha kubisabye bene ku banyarwanda ni bo bantu ba mbere babonye ibyo kubona ku gahenge ariko bagusaba ko dufata pasiporo mu Rwanda mo
tuvuge ku mutekano w'impunzi tuvuga ku mibanire yanyu n'abaturage baho ngaho hari gihe hakunze kugaragara ibikorwa rimwe na rimwe bavuga bati abanyarwanda n'abarundi bakubiswe n'abaturage muri Malawi cyangwa se abanyarwanda barimo barahohoterwa kuri ubu ngubu bimeze bite ibyo turimo tuvugaho
nabanza kwishyurira ni uko abaturage ba Malawi n'impunzi kandi cyane n'abanyarwanda babanye neza cyane rwose babanye neza cyane usanga hari n'abanyarwanda neza abanyarwanda bashakanye n'abanyagihugu benshi cyane rwose ugasanga hari impunzi z'abanyarwanda zabaye abapadiri zabaye abapasiteri ugasanga hari n'impunzi z'abanyarwanda zashakanye n'abaminisitiri bashakanye n'abandi bayobozi bose muri rusange babanye neza rwose nta kibazo aho haje ikibazo ni igihe haje n'umutekano mukeya cyangwa abo twita ba rusobanura mu nduru ndetse abantu bafite imigambi mibi b'abajura ndetse b'abajura yo baramutse nabi nibyo bashobora kuvuga ngo haje gutyo ikibazo runaka nk'icyo kibazo cyo kuvuga ngo bagiye gusubira zose zigomba kujya mu nkambi mu kwa kare byabaye icyo gihe ni bukakomi nabo twibatabaje utabera bwinaha guhagarika icyo cyemezo cyo kuvuga cya leta cyo kugomba kutujyana kujyana abantu mu nkambi kugeza ubu ngubu ntabwo urubanza rwa rwo haruca ni nawe kugahinde dufite kugira ngo abantu bakomeze kubaho bakora bifuza bifuze mbese abiga biga urwo rubanza nirwo tugenderaho nirwo rudufashije rero mu kumubane w'abanyagihugu ni mibareho myiza kubera example ntagataza ni igihe tugira avuga mu nkambi abantu bakomeje mu nkambi bene wacu bamaze bafashe iminsi runaka badakora bafunga bateza ibintu byabo bavuga ngo baragiye hari abaturage bagiye mu muhanda barigaragambira basigabwira leta bavuga ngo tubite ku mutwikishije inzara bano banyarwanda kubera nibyo ni hari mu nzu z'abarundi z'abakongomani ariko benshi bafite nk'imirimo bakora ibyashara cyangwa bakore imirimo ni abanyarwanda n'abarundi rero abo banyarwanda nta nk'abantu nk'abanyagihugu b'inaha ibintu byose bafite amaburundi yaba uri umunyarwanda yaba uri umukongomani yaba uri iki bose ari umunyarwanda w'uburundi rero icyo gihe mbere y'uko bavuga ngo impunzi zose zishyire mu bigomba gufite mu nkambi ayo mashopu utuzu duto dutoya ndetse n'amanini abantu babashe kwirwanaho bakagira icyo bageraho yarafunzwe kugira ngo babitegure kubera ibyo abo bantu babashe kuba baraza bakabatubwira ngo nyine ukagenda kuri 28 z'ukwa kane umenye ko 29 tuzava tukabasahura rero icyo gihe bafunze ayo maduka abaturage bagiye ku muhanda barigaragambya bavuga ngo se bite ko mu gihugu twinshi gukore kwacu ni kutwicisha inzara mujyana ibihumbi mu nkambi yishyuye n'ubu n'ikibazo cya korona bite twebwe natwe tuzize iki abaturage bakomeza bavuga ngo se bite abashakanye twebwe batwashakanye n'abanyarwanda n'abo barundi n'abo bakongomani natwe ukuntu kuko ko mutujyanye mu nkambi kandi twe turi abanyagihugu mbese n'ubuzima kandi tukavuga ngo mbese abana bavukiye n'abatazi kandi icyo ari cyo batazi ni na kongo cyangwa burundi cyangwa u rwanda uko bisa ari ubuwogeranye mu nkambi izo gahunda ni izihe ugasanga rwose abanyarwanda abarundi n'abakongomani n'abaturage muri rusange babaze neza cyane nta n'ahantu bari hano muzumva mu kuko
komeza ni mande warugarutse komeza Mandela turakumva turagusubiza ijambo mu kanya reka mukunzi rangize igitekerezo cye
wanavuga ngo kubona imibanire w'abanyagihugu n'impunzi rwose ni myiza nta hantu usanga hari umunyagihugu wareze kuri polisi ngo impunzi yamuhohoteye cyangwa ngo impunzi ijye kurega kuri polisi ngo yahohoteye n'umunyagihugu nibyo byari twavuga byo gusahura byo kwangiza ibintu ibyo ni abajura baba babigenderamo maze umuntu wihitira nawe yabona hari ahantu barimo barasahura nawe agasahura nawe ariko ntawe nta muntu ugira atake ikintu nk'ibyo tubona muri twabonaga muri za south africa hari uwaza ngo amuhohotere atari ibyo gusahura kwiba mbese ibyo ni abajura nta hantu bataba n'iburayi barahari ariko muri rusange abanyagihugu babanye neza n'impunzi nkaba nongeye no gusubiramo leta ya Malawi rwose Malawi ifite demokarasi ikomeye naho usanga ubutabera bwawo bukomeye kubera ko bakubwira ubutabera ntako ubu ntabwo tuba tuvugana ikiganiro ntabwo twari kukigira kubera icyo gihe impunzi baba zose baba bafitanye mu nkambi natwe ibyo ntabwo ndi impunzi ndetse ntabwo ndi impunzi ndi umubiriki kubera ko ndi umubiriki naje hano mu mirimo bagenzi banjye n'abavandimwe bo muri iki kibazo cy'ubuhungiro ntabwo nari gukomeza guhagarara ntabwo nari guhagarara rwose ibintu ndeba nanjye ngo uko nshoboye kose abarwanaho kuko nta bundi bantu barwanaho iyo ufite ikibazo runaka rero ariko natwe ubwo iyo bavugaga ngo ibyo bitambaro byavuga ngo bizasahura natwe bumva ko tuvuga ikinyarwanda ntabwo bibazaga niba dufite amawoti emiti cyangwa inzozi zifite emiti kubera ko iyo turayifite ibyo gukora bakumva ko kubera tuvuga ikinyarwanda natwe turi amaburundi natwe tugomba kureka gukora ibyo bintu twakoraga bikaba ibyabo ariko ibyo ni deka ekisitireme kandi ni deka ekisitireme zitabashije gushyirwa mu bikorwa kubera urukiko rw'inaha mu cyumba cyo gufite demokarasi mature ikaba ifite ubutabera bwihagazeho kubera ni nabwo bwatumye amatora y'2020 hano asubirwamo bakabasha guhindura perezida rero ubwo ubutabera nibwo bwahagaritse icyo cyemezo cya leta ntabwo cyakomeje ko bitogoza ariko kugeza ubu ngubu birahagaritse nta muntu wa migarasiyo wahagarika impunzi ndetse ubu ngubu bashobora kujya bagafata abahinde umushinwa cyangwa n'umuzungu
Urakoze cyane reka dusubire kwa bwana Mandela telefoni yari yacitse atarangije igitekerezo cye ariko unakomerezeho unatubwire iby'imibanire y'abaturage baho ngaho n'impunzi z'abanyarwanda bwana Mandela
Dawse ko by'imibanire yacu n'abazambiya bivuga ko 2016 mu kwezi kwa kane ngo habaye imyivugatanyo y'abanyarwanda benshi amabutike yamena nta muntu ndi wavuye mu buzima ariko abantu bamwe bagendesheje kuburyo batashoboye kubyutsa umutwe imbere yabyo 2016 hari umunyamakuru wanditse wakoze itajikiri icukumbuye isoko y'abanyarwanda bagenda bapfa mu buryo budasobanutse utetse ntacyo bacyo buvugaho ubaye bazaga umuvugizi wa polisi uvuga polisi akavuga ati reka da ati byo ni minisitiri y'ububanyi n'amahanga agomba kubivugaho ajya kuri minisitiri y'amahanga avuga ati noye yari ibyaha nk'ibyo ngibyo ubugizi bwa nabi niko kigomba kugica kukibivugaho agiye kujya kuri aseri nawe aseri mu teritwari ati ibyo bintu bireba ibihugu bicumbikiye bigiye gutera bicumbikiye impunzi nicyo washatse ibivugaho gusa hajya abicwa ry'abanyarwanda babasanze aho bacururiza kandi bigaragara ko abantu bagiye bicwa ko atabagambiye kubasahura ahubwo bagambiye kugira ngo bavuze ubuzima bwabo ibyo binacyakomeza umuntu wese gupfa byatakuje cyane ni umugutwe wagejejemo visiteri tubabita ngugu bishe ku minsi yakurikiraga nari 2017 arimo gutahuka agura urupfu rwe rwateye amatsiko ko nacyo abamwemezanye nta kintu bamwibye izo mpaka abanyarwanda bidasobanutse gusa n'uyu munsi byakomeze kuba ihurizo byaje kuba ihurizo gusa basanga ko atarazambiye wabikora ariko hari abandi bantu bazabyaje byinshi inyuma
ugifite ijambo wari ukirimo kuvuga ku by'imibanire yanyu n'abaturage baho ngaho ubu icyo gihugu kirimo kiritegura amatora kandi birazwi ko akenshi mu matora hakunze kuba ibintu by'utuduruvayo hari impungenge mufite cyangwa se mubona ko ayo matora ashobora kuzazanira umuryango w'abanyarwanda cyangwa se impunzi z'abanyarwanda ziba muri icyo gihugu
mu gihe cy'amatora rero abaporotesiye bazana ibizazana ibiganiro byasanzwe bisanga byo bita national sentiment aho kuvuga kumvisha kujya bumve ko abazambiya bakennye kandi ko abantu batuma bakina ari abimukira muri ibyo bintu bikunze kubaho ngo akazi n'akabazambiya ngo abanyamahanga ngo byo kubona akazi mbere y'uko muzambiya akabona ubwo nabwo nyine nabo bazambiya byumva nabi batangira kuba gusimbukira hejuru bava ngo amashopu y'abanyamahanga ngo ntayabo ibyo bintu bigiye kubaho rimwe mu 2021 yahumbi 2008 ngo Michael Sataye yiyamamazaga bwa mbere ariko bari bamwumvise nabi ubwo yavugaga ikibazo cy'abashinwa benshi bakunda baza muri Zambia ariko yakundaga kuvuga abanyamahanga abantu bumvise ko ari abanyamahanga bose avuga ko avuga cyane avuga abashinwa naho ubundi ubuzo bwacu bwa buri munsi yego nyine ari abanaruguruntu kandi byose kwari ku isi yose harimo paradizo usanga abanyarwanda ni abantu bubashwe muri icyo gihugu nibo ba mbere nibo ba mbere bavuga ko babanzi ko ni abanyaga tujyamo ko turi abakozi ko turi kandi turi n'inyangamugayo n'abanyarwanda barafatwa mu byaha ibi n'ibi ariko tugasangira mu bintu byo gucuruza nk' inyangabwenge amaraso wagenda aca ku maradiyo no ku nyamakuru utakunze kuvuga kuvugwamo muri makeya mu bantu bacu n'abenegihugu umeze neza muri make ni kumbe navugaga ati Imana yacu n'abazambiya no mu gihe cy'amatora nyine umurongo we uboneke uwambaye ibirangashyaka by'amashyaka iyo shyaka rinini iyo uri gutegeka cyangwa se iyo muri za opozisiyo umuntu akamenya umurongo we akagumaho nambe yatangiye gusimbukira hejuru cyangwa se ngo yumve ko ngo ibiki n'ibiki cyangwa se abandi kukunda adasangaze ari
mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga abatumirwa bacu ni bwana Eli Mukunzi mpirimbanye uburenganzira bwa muntu ubarizwa mu gihugu cya Malawi na bwana Jean-Serge Mandela umunyarwanda wahungiye mu gihugu cya Zambia.
Mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.
Tugenda tugana ku musozo duhereye muri Malawi bwana mukunzi uyu mwanzuro twavuze haruguru warafashwe bamwe mu banyarwanda barataha abandi bagoma mu buhungiro aho muri Malawi bashaka kubasubiza mu nkambi icyo cyemezo murakirwanya imyaka ishize ari 27 birimo birerekeza hehe muzataha muzagoma mu buhungiro bimeze bite
ndabwo katangira ku cyumwe muri Malawi n'ibyo Buri Malawi ejo imana ihazi nibyo icyo tuzi ni uko uyu munsi tumeze tukaba tuzi ko urubanza rurinze impunzi ndetse na guverinoma n'abaturage bakaba bashima impunzi ubwo igisigaye ni uko guverinoma nayo iha agaciro ikabasha kwakira impunzi ko abantu baje bababonye bashaka kubuzima nibyo ntabwo ubwo ni kimwe kuko ariko ndaza no kugira mu kanya kugira kwibuka mu buryo rusange ubwo reka bite byaba mu kumenya muri rusange kubera n'ubwo duharanira n'impunzi ziri muri Congo Brazzaville muri Kenya muri Kenya ndetse ahantu henshi tukaba tubonye ntawamenya ibintu by'ubuhungiro aho bizarangirira nk'uko mubizi mu Rwanda buri munsi ntabwo ari bakeya abantu bahunga byaba ari umutekano mukeya byaba ari inzara ariko icyo baba bahunze ni uko n'ubundi ubuzima mu Rwanda urabona ko hari inzara hari idashoboka byaba atari ibya ku buzima bwabo ariko bareba n'ubuzima bw'abana babo rero ibintu cy'ubuhungiro cyo kiracyariho nta kivuga ko mu myaka 27 nk'uko muvuga hari ikizaba cyarahindutse ariko mwene yaho nasaba abaduteze amatwi ni uko cyane cyane kigomba guhinduka nubwo impamvu zo guhunga zitazapfa zibuze ni uko twagombye gukomeza tukazirikana Imana tukazirikana urukundo tukirinda amacakubiri amacakubiri tukirinda ndetse kwitandukanya kubera yo nyine hari igihe abavuga ngo hari impunzi zahunze kera zihunze umutekano cyangwa zigihe z'umutekano hari abahunze inzara iyo bita amadiaspora kenshi na kenshi ariko muri makeya yumva ko iryo jambo guhunga ryizamo muri bose rero bose baje baza gushaka ubuzima bwiza ubuzima buruta ubwo bahunze kuri bo no ku bana babo rero nicyo kintu cya mbere kigomba gukora kugendera hamwe kumva ko ikitugenza ni kimwe ikitugenza ni kimwe ntitugendere ko umwe abava mu majyaruguru undi ava muri sude umwe aba afana senari ubwo navuga ngo twese twirinde ibidutandukanya ntabwo turebe ibiduhujije aho twaba turi hose yaba ari i Burayi yaba ari Zambia yaba ari Malawi yaba ari Mozambique ndetse yaba ari no mu Rwanda icy'ingenzi duharanira twese ni ahazaza heza haruta ubuzima turimo cyane cyane ku bana bacu ku rubyaro rwacu ejo hazaza hazaba haruta aho turi uyu munsi ntazagire uvuga ngo yageze muri Amerika cyangwa yageze muri Canada ngo yumve ko yagitsinze ko imirimo ye yayikoze oya agomba kumenya ko hari abasigaye inyuma kandi nawe kugira ngo agere kuri ayo mahirwe hari n'abamwitangiye akamweretsa urukundo ndetse bakanamusengera rero tugomba gukomeza tugashyira hamwe ku buryo twese twabasha gutera imbere kubera nta n'umwe wifuza kuvuga ngo azaba umukire utunze umutunzi ari abagenzi be bose ari abakene cyangwa ngo azaba umuhanga bagenzi be bose ari ibicucu rero tugomba gushyira hamwe tugatera imbere hamwe cyane cyane urubyaro rwacu abana bacu bazagira ejo heza haruta ubuzima twanyuzemo byaba bari baba bari twaba turi mu Rwanda twaba turi mu Bubiligi twaba turi muri Amerika twaba turi Zambia twaba turi muri Panama yose tukabiharanira tugashyira hamwe kubera igihe twabiharaniye acyatumanira naho bizananira na yo muri marayini nibo muzumva ko muri marayini nironye ibivandi yo turi kumwe mu kiganiro ashobora kuzambira ngo iri abantu bababwire bazi Zambia haraho hari bagenzi hari abavandimwe be bashobora kumuha kumba bakamuha umuti bakamuka rero tubi ariko duharanira ntitwirebe tutega amaso ibizaduha by'abantu abantu kuri isi bazaduha ubwo uwo umutekano cyangwa ibyo biryo byo kukamuka ahubwo turebe ibyo dufite tubisangire tuzagera kuri byinshi biruta aho ngaho tushyize hamwe cyane cyane tugashyira Imana urukundo n'ubumwe imbere ntacyo tutageraho nta kuntu ejo hazaza hatazaba hari heza kurusha uyu munsi turimo
bwana mukunzi urakoze cyane bwana Mandela
bajyaga abamucurandi ugiye kuvuga ati kuramba ni ukuramuka kandi n'umunyarwanda yakegeze kuvuga ngo igisakuzo bajya bica ngo agakanyoni kahita ku nzira sinzi ko gisakuzo ni nk'ikintu cyangwa uzi ko bakivuga ariko basubiza bavuga ati akanyoni kahita ku nzira bashaka kuvuga ngo nzakazakira simbizi kukicara umuntu avuga ati akakijya avuga ngo akanyoni kahita ku ubundi ibibazo bitangira kuvuka iyo bafashe kuvuga ngo bafate ingamba zirambye ku mpunzi ibyo bita solution de Habre muri ibyo bintu kuca amategeko hari ibintu bitatu hari uko impunzi ishaka gusubira iwabo hari uko impunzi ishaka gutuzwa mu gihugu igiyemo hari n'ubwo impunzi ishobora gushaka ikindi gihugu yakwimurirwamo kindi iyo porogaramu ya nyuma rero ntabwo bakunze kwiha abanyarwanda kuko abanyarwanda ubutegetsi buriho bwadushyize barangwa turabica nyine murebe iyo batangiye kuvuga nyarwanda bo iyo porogaramu yo kugira ngo bimure abanyarwanda bajyane mu bindi bihugu nibo bidashobora kubyita resettlement cyangwa se na inflation ubwo hasigaye porogaramu ebyiri iyo gusura mu rwanda no gusura mu bihugu twahungiyemo noneho mu bihugu gusura mu rwanda byo rwanda bivuna bindi ukajya tugacanya noneho indi situation kugira ngo ibyo twabyicumbikiyemo bidutuze ikibazo nacyo rero usanga gifite inzitizi kubera ko amategeko y'ibihugu n'umuco kubakurikiza ubugiye mu gihugu cyo muri Zambia zirandara rimwe umuntu w'impunzi igeze iyo ubwenegihugu umuntu w'impunzi kabone n'impunzi zubakanye zashyiriranywe n'abenegihugu kuva cyabona umutegetsi cyabona ubwigenge muri 1964 kugeza uyu munsi nuko ibintu bimeze muri Zambia iyo ugiye kureba amategeko ya Zambia usanga amategeko ntacyo abivugaho aho amategeko awe ahinduza no kugira ngo abone ubwenegihugu ni abantu baba baje barabimukira baje gushaka akazi cyangwa se baje mu bundi buryo bundi kaza noneho kaza babisabye bakabona bya mapaza navugaga hejuru za work permit cyangwa industry permit nyuma y'imyaka itanu bashobora kubona ubuture burambye bakazapima nyuma y'imyaka icumi bashobora gusaba ubwenegihugu ubwo basanga rero nk'umushinwa uje ejo bundi mu 2010 ari kubona ahubwo bamwe batangiye kubona ubwenegihugu ugasanga rero nkanjye w'umunyarwanda ankoro eba ngo njya kuduha umubantu uko wazambiye atari abantu iyo wavuze umuntu byose bivuga kimwe iyo maze imyaka n'imyandiko ahangaha badashobora kugira ngo bamugane igihugu kubera icyo kubera amategeko yabo n'uburyo ariko bakurikiza iyo bashatse kugira ngo bakubone igihugu bagusaba gusaba pasiporo yo mu rwanda nakubwiye ko iyo pasiporo yo mu rwanda kugira ngo unazayifate nyine biba bigoye nyine kubera ko dukishisha ubutegetsi buriho mu rwanda ngeze kugeza sanga otu yutanu bwo byanye ne ntamugumbagira ni se wafata wajya kuri komene gutege kumwe n'umugabo cyangwa n'umugore kandi umuntu utaryamana mu buriri bumwe utari kare kujya mu byo kuryamana mu buriri bumwe ushaka kumusubiza ko niyo nafatiye pasiporo ni ukuba ko nawe asubiye mu rwanda ni ukuba ko ni pasiporo nari buse mu rwanda nyine hambaye na wa muhungu n'umusore n'inkumi bajya gusezerana kandi batari butahe ngo bajye kuryamana mu buriri bumwe muri make rero nyine ni uko tubona uva muri Zambia hagati aho ngaho uriya bugacya nk'uko wa mugabo bivuze nyine ati kuramba no kuramuka
bwana Jean Serge Mandela ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi ry'Amerika
natwe turagushimiye kandi mutuganiriza inshuro nyinshi dufite twinshi tukababwira
bwana Eli Mukunzi uri impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri Isanga
urakoze cyane
reka nshimire namwe mwese inshuti bakunze ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi ry'Amerika nshimira na Fasil Gabeho wamfashije kwegeranya aya majwi. Ndabibutsa ko iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu wa eshatu radio yacu voa.com. Kuri mikro nari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.